bintu bingi betulaba mu nsi muno nga mbutufu yagala kumanya kyeki kireeta naye ngaate tulina kintu kyonna kyosobola kukola kubuuliriza ddala mbutufu lwaki eno embeera gye ndimu essaawa zino lwaki njirimu kati waliwo akagero k'enjagala obbabuulira ak'omusajja omu yakola buli kimu kye yali ayagala okukola atera afune ekintu ekyakabi ekigenda obeezaawo ab'amaka ge naye ati bambi mu mbeera kye yalimu yali alina omukisa gumu ngeri alina omukisa gumu bwe guti mu bulamu bwe ngeri ekintu ekyo wakikola bw'ati n'akikola nga buli kimu kyayagala kijja kutuukirira bambi kye yakola yasalawo atambula agende mu kibuga Kampala olw'okuba yali talina mulimu gwonna gw'agenda kukolayo n'asalawo agenda bbe musajja wattu teyamanya naye baamukuba emiggo n'abakazi n'abaana be yaleka ewaka bonna bonna tebamanya kyatuuka ku musajja kuba yabasiibula n'abagamba ŋŋenze naye ate wenkomawo ŋŋenda bbaleetera ekyokulya kyovuula waliwo ebintu bye ntunulamu ne ŋŋamba mu butuufu lwaki tubeera mu bulamu buno nga tunyigirizibwa kakyenjagala obbagamba buli muntu alina omukisa gwe tuula butuuzi okkirize omukisa gwe kugenda kukutuukako.